Kona, kona. Nililia mini nimepata mwenza
au sio?
Japo wazazi hawajakuona na amini wakikuona watakupenda.
Penda.
Songa karibu ni kupedenda, wasijena wengine wakakudona.
Okay.
Macho yako ya gololi, ukinitazama na ni kontroli. The way you whine your sexy body, every man feels like you're the one for him. Wapetama denu toke nami, ndo amini wendo wangu kwa kusihami. Yale mapenzi pale kitandani,
okay.
Ndo nifanya mini kuitehani. Njoo kwangu nipe burudani, najua wengi walisha kutamani. Njoo kwangu kwani maridadi, kila tukiamka panga mikakati. Nani kisu kinzalia dume, mina hisi kama nitamuita dadi. Wape visogo wale mababi, wazidi kuona ulivyo taiti. Swape time hata ya kuchati, watakuzingua mini baki hoi.
Hoi, hoi.
I wanna feel the love, I wanna feel the love.
I wanna feel the love. I wanna
feel the love. I wanna feel the love. I wanna
feel the love. I wanna feel the love.
So pilot. Lakini penzi letu ntali fly well.
Oh,
usiwasikize wenye vijembe, wanadai ukija kwangu feel kama hell,
kama hell.
Achana na wenye vihere here, najua watapiga vigele gele.
Sikubali
kwetu kuwe kama hell. Kila siku migogoro sokuwa na head. You know that I love you, and every time I will be there for you. Wendo barafe moyo wangu, ukija melt me ntapata gadhabu. Tuwe on top, watu kimbize. Wakitaka kwa waganga, wacha wafike. Lakini penzi letu lisipungue. Liwe kama vile Romeo na Juliet. Penzi lako tamu kama asali. Nikimisi sana, yani silali. Joni pebusu na mini furai. Manu kiwa kando yangu, mina jidai. Kwenye nyoko nyoko, watu ni mbali. Waishie kuigiza, situ kiji nice. Penzi letu pija tindo, waonyeshe love lenye vitendo.
I wanna feel the love. I wanna feel the love. I wanna
feel the love. I wanna feel the love. I wanna
feel the love. I wanna feel the love. I wanna
feel the love. I wanna feel the love.
Every time and everywhere getting life is getting better and better, man. We always do what we think is better for us, you know. Mr. King Kong, nigga.
Move, touch.